waa'ee uummata Oromoo kana beektuudhaaf. Gaaf ganni keessan 26 gama barumsaatiin maan keessa jirtan? Hawwi Waaqoo intala ganna 26 barumsaa PhD barachuu jirti. Barumsaan haga guddaan horii illee ittiin baafne iskoolarshiitu kana immoo horii nama barumsaan akka dansaa jabaatee qabxii dansaa argatanii naa kennanii jirti. Tanirratti ammoo marsa interneetii hafeessumattuu ijoollee dubraa carraa irraa argatan www.obboleetti.org jechuun ijoollee dubraa qarqaaruu jira jetti. Istaadiyoomii dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Oromoo Osfaanaa taa'abbadana. Bilisootaa jechuun achi dhaqee innaan arge Saint Paul keessatti wal dorgomtuun taasifamtu jechuun wagaafadhee jennaan akkana jedhu.
Gabayaa keeyyaa jira. Gabayaan hedduu jira. Namallee warra kanallee gorree waa warri hojjetu gaafannaa. Hayyaa waliin si nagaa akkam jirti?
Akkam.
Nagaa maqaan kee?
Caalii.
Caalii? Caalii maan gurguruu jiru?
Obboleetti tiyaatii gurguraara. Hawwii.
Hawwii maan gurguruu jirti akkam jirti?
Nagaa. Homaa gurguraan jirru. We're just promoting Obboleetti.
Oo jechuun?
Obboleetti beeksisuu jira.
Ijoollee dubraa moo?
Yaa. Ijoollee dubraaf akka timirtii akka deeman.
Oo akka ijoollee dubraa maan barumsaa yaa'anii dubbachuufi jirtan. Jechuun maaliif fakkeennaafi nan haa dubbisan?
So this says Obboleetti is a mentorship network for Oromo women pursuing higher education and seeking career advancement. Our mission is to empower girls starting from high school and up to become leaders and innovators through fostering and building success in the areas of education, cultural awareness and advocacy.
Ijoollee biyya barachuu fedhan moo ijoollee asitti barachuu fedhan kaasaan akkisaan barumsa deeman tolchuu jirtan yookaan hojjechuu fi jirtan?
Ammaa fi warruma Ameerikaatii fi garuu irra fuundura biyyallee itti yaalu.
Aga hojii tayyoom jalqabdan?
Ammuma jalqabaa jira.
Arduma.
Yaa baruma kan.
Nama jalqabeenna?
Ana.
As kooleejii deemta yookaan yuunivarsiitii baratta?
Amma yaa I'm going back to school. Itti deebi'aara.
Kooleejii moo yuunivarsiitii baratta?
Graduate student.
Oh maan baratte?
PhD in counseling psychology. Baradhaa jiraam.
PhD barachuu jirti?
Yaa.
Oganne waggaan kan kee?
26.
26 PhD barachuu jirti?
Yaa.
Hojii guddoo harka qabda?
Yeah, Mr. Steele for that.
Yeah, she barachu.
Yeah, dura college bakati baratte in Oregon, University of Oregon Ideme. Achiti bachelor ki yafi master ki ache argate. Bachelor ki psychology fi family human services. Achi ammo master sin ki prevention science. Jetoni odo wa namatin umamin. Preventive got ujacho.
Oh, the one ufinu ufradowu.
Right. Achi amma doctor thinki akani baratu counseling psychology. Suna moka nama gortani ka mata nama mali fi nami kamaratu kan mali fi maratani mali fi yadani worri ken yero bae mali fi manatani mali fi yadan jere thini kana questioni kanin researchi gotu barbara jacho. Yeah.
Maalif barumsisuun filatte walumaa galatti?
Biyya deeme yeroo biyya deemu sani rakkoo baay'ee argee ture.
Barataan bare kun?
2011.
Bara 2011.
Yaa.
Waggaa jahan dur.
Yaa. Achi dhaqeetiin nama baay'ee ka mataan isaanii kan nama dhukkubu argee biyya mucattii wayii actually maqaa ittiin beeku garuu asuma achi ka fiddu wayii argeetiin ani maaliif asuma achi fiddi jedhee warra kiyya yoo gaafadhu oo hin maraattee jirti naan jedhani. Indeen sanirratti yaada jalqabe jecha hoggaa tokkoon dura kazaniin kiyya like ilmi adaadaa kiyyaa suwisaayidii godhe jecha yaa ufajjeese because yaada baay'ee qabaa ture. Indeen sunillee baqa wanna kana barachoon narra jira jedhee yaadaa ture. Indeen wanni suni waan warra Oromoo keessa waan guddaa jiru jechuun garuu namni baay'een hin beeku kanaaf.
Barsuun bara 2011 asiin kolleejjii seentu moo barumsa haayiskuulii jirti?
Haayiskuulii fixee ture barasan.
Kanaaf fudhattee biyyi deemtee argitee jennaan nama mataa dhibaa argitee jennaan kanaaf san baratte. Wanti maatiin si gorsifaan jirti summa barate malee wanti maatiin si gorsiin jirti?
Noo maatiin kiyya medical doctorii ta'ii yookaan nursii ta'ii naan jedhanii ture. Yeroo ani noo kana fedhu you know, psychology study got barbada. Yo anjat uni lucky kanuma got in anjat ani thorani. Garu yo want to call yo atu fi hinjalatin si deba, and then hujille yo huju hinjalatin jo. So kanasi.
Tarapu tarapu mana margite jenar rapu sanane akamin kerja raja sebar mustan barata. Sa jadi mantau fes. Dan dalam kan kebarat mo hospital kes ujat cufet mo es biad debi ujat cufet mo malah ujat cufet.
Ya asumat Amerika tu si business aki adapti bane. Nama orang yang nak kosa, nabi ra singar garun dan dah jadani. Aci le research le godu feda. Wani biya biya le asu le masu aka orang yang nak ibu malik kaduk kubatan malik adresan mana kening orang yang nak sedeme researchi godu feda jadu.
Wan barum saya yo hidu jol le dura mal jete timka. Akan si argeti orang silalu obbolet jete projecti tu kujal kabde. Suki tu kaje jeta jechul pulan atsar gitane tu obbolet. Jadi projekti tu kujal kau tu, mana buletin segantan, buletin mana projekti, buletin mana loger.
Segantan, buletin, jole dubras ke high school kita ajaran kan, gargaran jecho.
Mana gargar?
Scholarship fee sok nasi, huji sok nasi, and then timurti kesatih majori kami isam baratan gargarani, and then wani beral le wara kena Europe ay like warkiya ati. Ati doktor ak abu tahu kap dan anjat ani thurai suni bae nara urfate ani you know medical doctor it anjru ke doktor berasa ajra garu nara urfate isani ni godu fedu jachon kanati jolle sani ni le isani le akati gorsunu war isani fi war isani le ingorsina gargarani and then dubartini ta ama high school of itajr tuzun warra dubarti kara college of itay yokani huji kesa kajiran kan wal gargaran chacho ka warri huji fita chakan ka high school di graduate ka gora jana sanin gargaran chacho
nama barachu fedun mal jette gorsiti yolle dura oromolo le tanan abba fedel le tanan tamini fota jiran tabi jiran le tanan mal jette gorsu fed
barum stif yo dugumani wanati barati san yo jalatte wanna godu dandam just study you know get demand study yo go the tini quitting go ne yo irumadente godu madan sanjadan
me saganta kan ke de korde binati mamale wanu jite te jolle barum sangar gara akisan baratan gar gara je chujirta oboleti saganta kan qaba je te yom jal qabde malif tan yaate
hogma kana jal qabe website il link amna
manager website
oboleti.org
o afan romoti mongilifan barrefan
oboleti na fan romoti and then .org wani ani jal qabe akuma qara je da turesan warikiya yokan wari oromo you know timirti kesati nursi tau kapda yokan doctor tau kapda mali fi you know psychologist mali tata yokan namni bayan story hoyi nahi mani namti choi himbeka ka psychology barate amma ninu marate nanjadan yokan namti chisine amma wanna taxi drive got ajra yero bayan nanjadan kanas like discourage like worry like intensity or more like yo akana jetanini irrede bi anything school irreten jabatani hamile sani like wanna got and jetcho karate mitti fitin debi an kana isani timirti baradda jabada jetchoni
awiwa ko kana jetena magorsaje
yeah
namnu taka sujiru mal jetti jolle nu taka sujirtuni
jabada wanni jiru kanarati wanni nama himne jiru kanaf jabada timirti fitti jabada jadan
hawita kan jeda nam gorsujira hawini saganta yokana mo projecti obuleti.org jiru kabdi hawini intalgana didami jahati bechini barachu jiraje ti university tan barachu jirtamma
Western Michigan University
Western Michigan Golden Michigan state
yeah in Michigan yeah
jojal kabdo barum subaratu kabti intanta kamtur okena fi wujojja cha barachu jira phd barachu wandi committee doctor isa wandi committee mati birte ese baratmo fuman jirate baratmo enta kan sigar karu jitante tana enta sin sigai
warriasi nagai abaki yasi adada ti andicho
yenne fa makane
makane bakia mohammed waqawartu and then adada bae kaba minnesota lenjrani oregon lenjrani yero timirti nadi bu san mas bibleti ni you know timirti kunadi batra birri nagar gara anjeduni like hamilu mekia nagar gara jadan like
oje chabarat
yeah oje telle yeah
oji sa daga oje tawu
kudan
sati jachun oji tante sati kudan oje ta achi namo degree jal kaba barata master sile barata phd le barata
yeah
adu barachu jur samalle oje chu jur
amma oje du like fellowship pi kaba ka timiti ki yas kana kapalu
university sa
yeah no research goda yeah
enu research go tenu koranno oje
western michigan university yeah
kana fuga degree jal kaba ti degree la mafa barata oje cha degree jal kaba le degree la messo le barate saati kurane le oje guyat
no guyat miti sorbani
o sorbani saati kurane oje
yeah
scholarship ergatmo oje tanakam
yeah ka
jal
kaba yeah scholarship bi timirti wonna mulufu na kapalani turani and then ka master's ya mo hojja datin kapalai ture amma mo amalle rede bi ani na kapala jarande cha
kana fu degree tan te jal kaba toluman baratma jenna kam te guddo wan ergatte fi tolan si barsi san
toga yeah
e degree la messo le mo
anna tu hojja datini bare
degree sa deso mo je chum phd
warra timirti su na kafala jara
kana fu wagga gam school ke sa barumsa degree jal kabati faga phd ganna gam school ke sa tur barumsa sa
ya ka master thesis ka PC undergraduate hogasan
hogasan
ya
phd wagga gam de mam
amma hogga afri gar shani de
oh shani de mo
ya
sadar kala mes hogga fitte ganni kaga
kuda sagal
good day sigarate fa
thank you
hawwe wa ko takan thaye nam gor sujira hawwe in talgana de dami jahati phd barachu jira jete wanguduram gamachisa ne megan kanat phd barachu na gas gaun amma le saganta kan kabate kan ojechu jira chu wanguduram gamachisa ore bole je jabad
thank you